Sibingelele ke mthandi umculo kwamasikandi zanamhlanje izindaba zifunelwa impela TV. Kanti laphayana ke sibheke umthandeni ke inkosi yomasikandi kuma Red Nation. Seyiqophe umlando ke ngendlela isimanga laphayana. Asazi noma idlala i-wrestling noma yenzani lapha endimeni, kodwa ke lokhu kuwumlando kuyaqaleka lapha endimeni ukuthi ke umculo kwamasikandi afika ahlale kunumber 1, ahlale kunumber 1 isikhathi eside ebusa ebese azoshintshwa agudluzwe ingoma yakhe futhi agudluzwe ingoma yakhe esuka lapho ke eya kunumber 2. Sibonile ke lapha kwenzeka izimanga lapho kwingoma ebeyithi sigade umzila, ethi sigade umzila ebe unumber 1 isikhathi eside lesi ebe unumber 1 isikhathi eside, yabe iza njalo ke yona elaphana umusic video weGucci ofike wahlala kunumber 2 isikhathi eside nakhona kusuka lapho wasuka wayigudluze le ngoma ethi sigade umzila. IGucci ke umusic video yaba unumber 1 kanti sigade umzila yaba unumber 2. Ekuwumlando kakhulu ke lona ke lapha endimeni, kumlando kakhulu lapha endimeni. Njengoba ebeseshilo kwisihloko se-album yakhe ukuthi impisi iyalaya, siyabona ke iyalaya ngempela lapha impisi. Kumlando lona omuhle kakhulu, siwuthakasele kakhulu lapha siyindima kamasikandi. Sijabule kakhulu ukuthi umasikandi basawumele ngendlela e-right, basawumele ngendlela e-right. Njengoba sibona kusakhona laphana ke impi ekhona laphana phakathi kwama Blue Nation kanye nama Red Nation, ekuyinto enhle kakhulu lena edlalwa ke ngobuchule, edlalwa ngobuchule engadlalwa ke ngenhle ziyo ke njalo. Sinayo inkosi yomasikandi kuma Blue Nation uKhuzani, kanti sinayo inkosi yomasikandi ngapha kuma Red Nation umthandeni igcokomelisha. Amakhosi asasiphathele umdlalo kahle, ibhola lisahleli kahle ezandleni zabo. Siyabonga kakhulu.